ebintu byasobedde wiiki eyo ekintu mukwano gwe kiyina amaanyi so tekifunirwa tritimenti bakwekazanda byekabaka posirifiiti mikwano gy'ebiro bino nze kyankuyitiisa gino gya bibi yabivuddemu asinga nze kale yali amaze ebbanga ng'ebyo ebyalaafu nabiweere wange nyevumbe kyenawudde okuganza omuntu oneyeeyisanga kakiiti bibingizo nyiganyiga nkamase nzize ku kyagi ndifa yamaze okgeewa laafu ze banyigamu lwokebyo byaggwawo ensaluna zibuseewo kati bibingi tezimala bbanga bali ku furasingi ngeri ya simu kwegaziwa nti olw'okuba judisi walinyigeri aleedyo lyekubasole bibingi zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese babibinzeeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olwoku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese babibinzeeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olwoku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese babibinzeeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olwoku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa ebintu byennumye biraba ng'oluwali naye ng'emazima laabu yeesaze bbeeyi olya wanu ttakyabakumyemu wa wiiki n'okuba soli kibibeera muze sebazibuboje bagala sente oyogiralaavu ngonyumiza mandaasi bibibyanga tetuliddamu olundi mbiti wakaziwerane lyakakompita emikwano ngitaddeko olibiti abansigadde mu mugome tulibiraba nyamwe mu kinkaso kikola lw'amayisa gamwagekko siisobole mpozi wabeera wekyuka naye watali ekiwomubye ku byetteke bibingi zimazemu n'amaanyi kandeke kulya lwegi mbyese babibinzeeko mumala wengumye bintu mbitaddeko olwoku nkumule bino mbijje mu fyuzi wambaka wamaneetaze soli kwepowa bibingi zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya lwegi mbyese.